mani bini delazi zangire na baturanyi none wona basu nanzuro ngiye kurongora ngiye kurongora ngiye kurongora nuko ngiye kurongora bakoka mwese sokunda yekera kubanga nayise mu ngiye kurongora ngiye kurongora none wona basu nanzuro nuko ngiye kurongora bakoka mwese sokunda yekera bye bye ngiye kurongora mama mazigi nkubwira yuko nshaka kurongora abakobwa nabirutse marifa wo bigeze ndarambiwe ejo hashize ari mimi uyu munsi akaba momo ndambiwe gufata fata no gusaba amafase mu bajama uyu mwari nashimye ndabona ari gahunda afite ukuntu ankunda nkamera nk'uri kurya amatunda ngiye kurongora ngiye kurongora ngiye kurongora nuku ngiye kurongora bakoka mwese sokunda nyekera tukubanga nayise mu ngiye kurongora ngiye kurongora noneho nafashe umwanzuro nuku ngiye kurongora bakoka mwese sokunda nyekera bye bye ngiye kurongora
iyo ninjira mu kabari Yo ndi hino bakafata amafoto n'abapaparazzi because uri mbuga nkoranyambaga
reka nisegure bariya n'abashuti mbaye niseguye bariya n'abafana yelelelelelelelele nimureke mbagire uyu mwari nashimye uyu mwari nakunze niwe rukundi namukuye mu bandi bihumbi yo ngiye kurongora ngiye kurongora nuko ngiye kurongora bakoka mwese sokunda nyekera tukubanga nayise mu ngiye kurongora ngiye kurongora noneho nafashe umwanzuro nuko ngiye kurongora bakoka mwese sokunda nyekera bye bye ngiye kurongora